Yeah, baba.
Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, oh. Morning, morning, yeah, morning, girl. Bazaliawa. Ali, billionaire. Mama, love you, oh, oh. Ila uwe kwa vile, eh, itaishi na wewe. Mimi love, mimi love. Oh na na na, inacha we sherie. Tabaki na nani, oh. Mintalia lia, mintalia sana. Talia lia, mintalia sana. Nawazana kufikiri majibu sipati na moyo unachosha akili kwa mapenzi ya kufosi kupenda pasipo thamani kwangu tabani si sawa ni bora unipe moyo wangu nifiche miswezani nawe moyo unanendamu.